wangibonisa uthando wena wayimbokodo wangibonisa
ngikugcine ngiyabonga
ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
Yes, I'm okay.